Blog Talk Radio.
Yeah.
Господи, кумлы!
Sinzi niba nashimira abantu baramya ikigirwamana umuntu umaze kuba ikigirwamana witwa Paul Kagame. Icyakora navuga nyiri ya ndirimbo ari we Nsabimana Leonard bita ukunze kwitwa Ndandambara Eco Speed. Ni umusore ukomoka mu karere ka Rubavu, nawe iyo ndirimbo yayivanye ku wundi muyobozi w'ako karere ka Rubavu, nawe wafashe indirimbo y'abarokore b'abaprotestanti. Ubundi baravuga bati nta ntambara yantera ubwoba, nta ntambara yantera ubwoba, yarinze Daniyeli wo muri Bibiliya izandinda, nta ntambara yantera ubwoba. Noneho umuyobozi witwa Habimana Martin aza kuyihinduramo nta ntambara yantera ubwoba, yarinze Kagame izandinda. Kagame yamaze kuba ikigirwamana ku buryo birwa musingiza, nawe akazane n'ibindi bigirwamana tuzabireba nk'uko yazanye ibyo mu Bahinde. Iyo ndirimbo rero iratwereka byinshi, cyane cyane ko tugiye kuvuga no muri karere k'Amajyaruguru. Aho iyo ndirimbo yahimbiwe ni mu Bugoyi, ni mu Burengerazuba, ariko n'ako karere tugiye kuvuga ka Burera ni akarere gaturanye naho, aharanzwe n'ibintu bahuriyeho benshi. Cya mbere cyo utwo turere twombi tuhuje imbibi na Uganda. Ikindi cyo twanaranzwe n'abacengezi baduteye, bityo ingoma ya epidemic ikarimbura abaturage baho, ariko abasigaye nyine bakaba barakutse umutima, bakaba basigaye baragize Kagame ikigirwamana nk'uko tumaze kubyumva muri iyo ndirimbo. Ikindi umuntu yavuga kuri ako karere kahoze kitwa Ruhengeri Gisenyi, mu Majyaruguru ni Ruhengeri na Byumba, Burengerazuba ikaba Gisenyi n'igice cya hahoze hitwa Kibuye ndetse na Cyangugu, niba ntibeshye. Ikindi umuntu yavuga ni uko muri utwo turere tubiri ahahoze cyane cyane hitwa Ruhengeri na Gisenyi, ari ahantu naho hari animation yaramyaga Habyarimana na Emile Ndesederi. Ibibazo rero birakomeye cyane. Kagame kandi yagiye aho ngaho, aba kenshi hari ijambo rikakaye abagiye kuvuga, ni nako byanagenze. Rero radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, dufite saa 3 z'amanywa n'iminota 8 saha zi Washington DC, tukagira saa 9 z'amanywa n'iminota 8 saha zi Paris n'ahandi mu Burayi rwagati. Saa 9 z'amanywa ndumva nabivuze neza, tukagera na saa 9 z'amanywa n'iminota 9 noneho isaha z'iwacu Kigali. N'umunsi turi ku wa gatandatu tariki ya 11 mu Gicurasi umwaka w'2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro muri ano masaha adasanzwe. Ikiganiro tubagezaho giye na Dr. Theogene Rudasingwa, aho ikiganiro twagihaye inyito Dr. Theogene Rudasingwa arasubiza ibyo Perezida Paul Kagame aherutse kuvugira mu karere ka Burera. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nyine nkaba ndi kumwe na Dr. Theogene nk'uko maze kwivuga, mbaje kubasuhuza no nkabasabye na Dr. Theogene Rudasingwa kubasuhuza. Reka ndebe niba mikro ye ifunguye. Nyimufungura, irafunguye. Muvandimwe Theogene, wasuhuza abari batwumva.
Urakomeye Yosefu,
uracyahumeka? Uraho?
Turaho. Ubwo ni ugusuhuza abavandimwe bose, abanyarwanda kazi bakurikirana radio, kandi tubifuriza gukurikirana ibiganiro neza. Kandi ubwo nawe ndagushuje nabi wawe Yosefu, ubwo nawe ngushubije ijambo.
Urakoze cyane muvandimwe Theogene. Tujye gutangira ikiganiro nk'uko nabivuze, Dr. Theogene Rudasingwa arasubiza ibyo Perezida Paul Kagame aherutse kuvugira mu karere ka Burera. Ku wa gatatu tariki ya 8 Gicurasi umwaka w'2019, Perezida Paul Kagame yatangiriye uruzinduko rw'akazi azamaramo iminsi 3, arutangira mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. yatangiriye mu karere ka Burera rero nk'uko nabivuze mu kanya gahana imbibi n'igihugu cya Uganda, aho yaburiye abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ababwira ko bazahura n'umuriro nibaramuka nyine ngo bagerageje kuwuhungabanya. Kagame yanenze abayobozi b'ako karere n'ab'intara kudakoresha ubushobozi bafite ngo abaturage bareke gukomeza kujya Uganda. Icyo gihugu cya Uganda ntabwo yeruye ngo akivuge. Anenga rero abaturage kuko bakomeza kureka abaturage bakajya mu gihugu cya Uganda atavuze izina, kuhashaka amaserivisi nk'amashuri, ubuvuzi n'isoko. Yasezeranije bose rwose kuzabafatira ibyemezo, mu yandi magambo ntituzi wenda bagiye gukuraho, ariko mu by'ukuri bitazakuraho ikibazo. Ku birebana n'umutekano w'igihugu, Kagame yavuze ko ngo nta u Rwanda rwakwingingira kuruha umutekano, ngo rugomba kugira ku neza cyangwa ku nabi. Yikomye ababa hanze ngo bavuga nabi ubutegetsi ku maradiyo, ababurira ko bakina n'umuriro ngo nibaramuka rwose begereye u Rwanda naho ngo ashobora kuza kuhabashaka ngo, ariko ngo baramutse begereye u Rwanda ngo bari gukina n'umuriro ngo kandi uwo muriro ukabatwika. Nagira ngo rero muvandimwe Teogene, ndebe ukuntu nabona audio dukesha ijwi rya Amerika. Mbaye nshimiye iyo audio ni ya ijwi rya Amerika yahise rwose ku kanya ivuga iby'urwo rugendo rwambeye rwa Kagame yabimburiye mu karere ka Burera. Noneho umunyamakuru wa VOA witwa Eric Bagiruwusa ashyiramo amagambo y'ingenzi arimo ayo ngayo nyine maze kuvuga. Nagira ngo rero tubanze twumve iyo ncamake ya VOA y'iminota irenze gato itanu.
Izo ni imbyino zabyinwaga n'imbaga mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda bakira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi itatu agirira mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba. Mu karere ka Burera Perezida Kagame yahereye uruzinduko rwe rwibanze ku bikorwa by'iterambere by'ako karere n'intara y'amajyaruguru muri rusange. Akarere kamugaragarije ko kamaze gutera imbere mu nzego zitandukanye, ariko ko hakiri n'imbogamizi zimwe muri zo zasobanuwe na Madame Florence Wambaje Maria, meya wa Burera.
Turacyafite ikibazo cy'ubucucike mu mashuri, turacyafite ikibazo cy'abakozi bake mu bigo nderabuzima n'ibitaro, kandi turacyafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge na magendu.
Akarere ka Burera Perezida Kagame yasuye kari mu bwagenderanaga n'igihugu gituranyi cya Uganda, ibibazo bitarazamba mu mibanire. Abaturage baho basabanaga n'abanyayuganda muri serivisi z'ubuvuzi, uburezi n'izindi. Ariko Perezida Kagame mu ijambo rye ryaranzwe no kuterura umuturanyi uwo ari we wese mu buryo butomoye, akavuga ko byose byitwa n'abategeka Burera n'intara y'amajyaruguru muri rusange, kuko ngo ibibazo bihari bimaze imyaka n'imyaniko, kandi ubushobozi bwo kubikebura butabuze. Aho kugira ngo abanyarwanda barinde bisunga abaturanyi,
abana b'amashuri bambuka imipaka, ababyeyi babo barihe cyangwa abayobozi barihe, ku buryo batamenye icyo kibazo ngo gikemuke, kandi ko uburyo bwo kugikemura buhari. Abana bakaza gukanguka ari uko twagize ibibazo n'abaturanyi baduteye, twaza gusanga abantu bacu barambuka imipaka bajya gushaka ibintu bakwiriye kuba babonera serivisi, bakwiye kuba bafite hano kandi bihari, hari ubushobozi buhari.
Perezida Kagame akavuga ko mu nama aza kugirana n'abavuga rikijyana mu ntara y'amajyaruguru abayitegeka bagomba kwibazwa.
Ntabwo twabana n'ibibazo dufitiye ubushobozi bwo kubikemura ngo bihore bigaruka buri munsi, bihore bivugwa buri munsi buri munsi. Abayobozi benshi bagomba kuba bicaye hano, baraza kubibazwa, baraza no kubisubiza.
Ufatiye kubikubiye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu karere ka Burera, byumvikana ko abategetsi yabwiraga bakangukira gukemura ibibazo ari uko icyuka cyabaye kibi hagati y'u Rwanda n'abaturanyi. Akavuga ko nyamara bamaze igihe babaniye n'ab'u Rwanda, ariko abandi bategetsi bo hasi ye bagasa naho ntacyo bibwira. Aha Bwana Kagame yibukije abo baturanyi ubushobozi bw'ubutegetsi abereye ku isonga.
Nanavuze mvuga by'abaturanyi duturanye, bahereye kuva kera bashaka kudutera ibibazo buri kanya buri ntabwo. Iki gihugu reba cy'u Rwanda, yebwe Abanyarwanda, igihugu cyacu ni igihugu tugomba kubaka, tukakirinda, tukarinda ibyo twubaka. Ntabwo turi abacakara babi, b'abaturanyi ntabwo turi muranyumva nibyo ntabwo turi insina ngufi ntabwo duhindirwaho ariko abayobozi iyo barangaye bagira ikibazo ibyo mujya gushaka hanze y'imipaka ibyinshi biri hano mu bisigahano n'amasoko ari hano ariko abayobozi baragenda bakibera mu mijyi umurwa mukuru bakabona ko isi itangirira ikarangirira aho ngaho oya hari Butaro
ku ngingo y'abashaka guhungabanya umutekano umukuru w'u Rwanda yavuze ko nta u Rwanda rwakwingingira kuri uwo umutekano ko rugomba kuwugira ku neza cyangwa ku nabi
umutekano turawushaka niwo twifuza turaza kuwukorera aza kuwukorera ku neza niba ngombwa ku bundi buryo nabyo niko byagenda umutekano wo ntabwo twakwingingira umuntu kuduha umutekano ugomba kuwuduha byanze bikunze kuvuga baba baturimo baba bari ahandi abahandi nabo abo tubageraho tuzabageraho abahandi ababa hanze y'igihugu barabashaka guhungabanya umutekano wacu ni ukubiha igihe gusa bamwe baratwizanira ikibazo tukagikemura hari abandi tuzazana batarizana niho mvugira ko umutekano ni ku neza mbere na mbere uburyo bundi ni ku ngufu kandi turazifite
kubavuga ko birwa bavuga nabo ubutegetsi abereye ku isonga mu buryo ubwo aribwo bwose nabo Perezida Kagame yaburiye ko abo nabo yita ko babafasha bakina n'umuriro uzabatwika
nabo bose mujya mwumva bari ku maradiyo ku interineti n'izindi bari aho bavuga ubusa bariya ntibazi ibyo bavuga ntabwo bazi icyo bakinisha biriya nyine barabivuga nk'umuntu waba uri muri Amerika uri mu South Africa uri mu Bufaransa ukibwira ngo uri kure nyine ari kuri kure kuko ntawe uhuriye n'umuriro ariko umunsi begereye umuriro uzabotsa ibyo bari bakwiye kuba babizi bakwiye kuba babizi aribo ari n'abandi ari n'ababashyigikiye bazi ko hano batahakinira bahakinira nabo mujya nabo kubajyamo bagashaka kubakoresha babagira bate mujye mubabwira ko barakinisha umuriro uzabotsa
imyaka ibiri igiye kwihirika u Rwanda na Uganda birebana y'ingwe ibihugu byombi byitana bamwana ku bikorwa byo guhungabanyirizanya umutekano indi myaka ine nayo igiye kuzura bimeze bityo hagati y'u Rwanda n'u Burundi biteganijwe ko ku mugoroba kuri uyu wa gatatu Perezida Kagame agirana ibiganiro n'abavuga rikijyanaho mu ntara y'Amajyaruguru i Musanze kuri uyu wa kane akagirana ibiganiro n'abatuye akarere ka Musanze naho ku wa gatanu azaba ari i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
arakoze Eric bagirwa n'ubusa muri VOA muvandire mu Togene nakubagira ubusa ne izina rye nari ndyangije na nyihanganire muvandimwe Togene yari muri Amerika ngo ahategire umuriro wo kugutwika nanjye ndi mu Faransa naho ngo ategire umuriro wo kuntwika ngo tuvugira ku radio reka rero tuyavugireho ijambo riryawe
yo ni banza ni wowe navukaga ntabwo ugira kuri internet
ahuje kuri
internet uretse ko uwo muriro avuga ngo turi kure y'umuriro ibyo ari byo byose ntabwo turi kure cyane kuko ibikorwa by'ubwicanyi bwe harimo kwigamba muri iryo jambo ntabwo biba byibasiye abari mu Rwanda gusa cyangwa abari mu karere kagari abenshi abo yishe yagiye abatsinda hirya no hino ntabwo rero turi kure uwo muriro avuga uretse ko ubwo ngiye kugira icyo mvuga kuri uwo muriro avuga mu by'ukuri ni mwakoze Joseph ko mwongeye kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga mbwira abanyarwanda n'abakunzi ba radiyo kuko ibihe byo turimo iyo wumvise amagambo y'umukuru w'igihugu nkariya wumva mu by'ukuri ibihe byo turimo bitoroshye ariko kandi ari n'ibihe bibabaje iyo ujya kumva umukuru w'igihugu avuga amagambo nkariya ntabwo rero mu kugira icyo mbivuga ntabwo mbivuga muri iki kiganiro gusa nagira ngo ngusabe Joseph na radio ukomeje kudufasha ngo ivuge ibyo Kagame adashaka kumva unegurire ibiganiro mu byumweru 8 biri imbere buri munsi kwa gatandatu buri wa gatandatu saa 3 za mu gitondo tuzakora ibiganiro 8 kuri kiganiro uzagiye isaha imwe ariko icyo nshaka gukora muri ibyo biganiro ni ukubwira abanyarwanda aho twebwe bye nawe na bagenzi bacu mu duhuriye muri uyu muryango wa Rwanda Freedom Movement ishakwe aho twumva u Rwanda rukwiriye kuba rugana ubundi mu bihe byashize ntituzabura mu bindi biganiro n'abandi twese guhura mu bindi biganiro bisesengura ibigezweho cyangwa se bivuga ku mateka kuko nabyo birakenewe cyane ariko ibyo biganiro 8 duteganya imbere tuzarushaho kureba imbere aho twumva twebwe u Rwanda rukwiye kuba rugana ni hehe nibyo nzibandaho muri buri kiganiro uyu munsi rero ni nk'umusogongero tugize n'amahirwe kuko dutangiriye ku byo Kagame we ubwe yivugiye byerekana isura y'u Rwanda rurimo kuri iki gihe kuko aho tujya ejo hagomba kuba hateganyiriza abanyarwanda ibitameze nk'ibi ngibi byo wumva Kagame arimo kwisingamo akoresha iterabwoba akangakanga nk'ukuntu bisanzwe bimeze ariko noneho twerekana twebwe aho tujyani hehe dukangurira abanyarwanda kwiyonzira ahubwo ariyo bakwiriye kujyamo ubwo nagira ngo rero nkurari Joseph uzashakira igihe mu byumweru
nzakigushakira rwose imbere y'abakunzi ba radio ishakwe ndabikwemereye guhera kwa gatandatu utaha ibyo biganiro 8 turabikora
okay so reka rero dutangire turebe iyo urebye impamvu mvuze ngo amagambo ya Kagame ateye agahinda cyangwa se ateye sinzi amagambo iyo nakoresha kwerekana mbese ko ari ibintu bikorera isoni cyane kuko ubundi ntabwo ari byo umuntu uyobora igihugu ntabyo ubwo ari byo yakabaye avuga muri iki gihe uti impamvu ni iyi watangira ukavuga uti abo Kagame agerageza kubwira ni bande aba mbere na mbere nabo baturage batuye bo muri ako karere ko yari arimo ku baba bategetse murabizi nyine ko wabonye kandi narebye n'amafoto ugasanga benshi bari muri bariya yabwiraga ni n'abantu bato abenshi ni n'abana ngira ngo Joseph wabonye iyo foto
nibyo nayo
n'abaturage abwira aba kabiri bo agomba kubwira kandi atera ubwobo wa mugani nta uzi icyo ari bubakorere gusa umuntu yakibwira nabo bategetse bo muri ako karere abantu mbese kandi urumva ko ari intore ni abantu ba FPR bakorera FPR ni abantu bakorera benshi yatoje nyine gukorera mu bwoba abenshi ni abahutu ngira ngo wende turaza kugira icyo kivugaho urumva na biriya bya animasiyo bamenyerejwe n'igihe cya Habyarimana n'ubu ngubu iyo animasiyo niyo bakirimo arabwira rero abo bayobozi nibo baba bateguye n'izo za animasiyo aba gatatu abwira mu by'ukuri ni abanyarwanda bose n'abo ahatse mu Rwanda abo hakishije igitugu abo hakishije ikiboko bose kuva kuko abayobozi bakuru baba bayobozi b'ingabo baba bayobozi mu rwego rwa politiki baraba abayobozi bo bitwa ngo nabo muri societe civile abo nabo arimo kubabwiriramo ngo cunga sana burya n'iryo terabwoba rya Kagame niko akora buri gihe abandi abwira ni abaturanyi muri ibyo byose rero iyo wumvise arimo kuvuga atyo nibagiwe no kuvuga noneho ko avuga natwe twese Joseph wumvise ko avuga ngo birirwa baba
nawe wadakunze
wese arimo ijambo rero icyo umuntu avanamo cya mbere nuko mu by'ukuri urabibonamo ubwoba bwinshi kuko ibintu bijya guhagurutsa Kagame uzarebe igihe cye ku bintu mbese bimuri ku mutima ureba uburyo akoresha igihe cye kandi natwe twese ibintu biguhangayikishije buri gihe ubirebera uko upanga igihe cyawe. Yosefu wasinze amasaha umara kuri iyi radiyo urimo gutegura, urimo gutegura ibiganiro, ibyo nibyo niyo priorite yawe?
Yego,
nibyo bikuri ku mutima. Kuri Kagame iyo urebye kwerekana ubwoba bwinshi afite, ubireye mu uburyo igihe afite igihe amara mu gihugu, igihe amara hanze y'igihugu, hamwe n'amagambo amuva mu kanwa. Kuko burya ni nk'uko Bibiliya bivuga, amagambo atuva mu kanwa burya naba yasandaye ku bituri ku mutima. Ibituri ku mutima bisandarira mu kanwa kacu, mu mvugo yacu, mu magambo asohoka mu kanwa kacu, ururimi rwacu. Ibyo rero iyo birebye byose ukareba Kagame iyo atarimo gucamura abantu nk'uko nguko yacamuraga abo bantu b'abayobozi aho ngaho yagiye kuvugira, cyangwa se ngo avuge abaturanyi ko aribo bamuteza ibibazo buri gihe buri gihe, cyangwa se ngo avuge abo bavugira ngo kuri za internet ngo bari hanze y'umuriro yuko amaherezo ngo uzabatwika nibegera u Rwanda, ibyo byose ntabwo ari ibintu byerekana umuntu utuje. Wabonye amanota hafi ijana ku ijana mu matora, uko niko Kagame atubwira na FDMI yabonye amajwi 99.9%, ngira ngo ntabwo ayo magambo ari umuntu mbese utekamye uzi ko yaganje uzi ko afite amahoro, ahubwo ni umuntu uvuga nkaho ari mu bihe by'intambara. Icya mbere rero nagira ngo mvuge ni uko Kagame ari umuntu ufite ubwoba cyane, ariya magambo ni amagambo y'umunyabwoba. Icya kabiri ni uko wumva avuga ku bibazo by'abaturage ukagira ngo Kagame nibwo agitangira gutegeka u Rwanda. None se niba avuga ngo ibyo bibazo byo bamugejejeho, numvise mu gice gitoya ngo umuyobozi amubwira ibibazo by'ubuvuzi, ibibazo by'amashuri, ibibazo byo guhahirana ko hashize igihe mu mateka y'ibyo bice babaho kubera ko bahahirana na Uganda, kandi niko igihugu gikwiriye kuba kimeze nk'ukuntu
n'ibihugu bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho ubamo zihahirana n'amahanga, Ubufaransa buhahirana n'amahanga, Ubwongereza n'abandi. Ni gute u Rwanda rwavuga ko rushobora kwihaza rudahahirana n'amahanga?
Yosefu nkawe wize iby'ubukungu, nk'aha ngaha muri Amerika, Amerika ubuhahirane hagati ya Amerika na Canada hamwe na Mexico biruta iby'ibindi ubuhahirane bifite n'ibindi bihugu hirya no hino.
Yego rwose.
Kuko utangirira n'abaturanyi nibo mugomba muhanya imbibo nibo. Urumva rero kuba ababwira ngo ibibazo ngo byakabaye birangira ngo amasoko ari mu Rwanda, none se ibyo bibazo nibwo Kagame akibimenya ko amaze ku butegetsi hafi imyaka ubu ngubu 25. Ubu ngubu uyu munsi nibwo yavutse asanga afite ibibazo agomba kuba bivuga ngo reka bifungirane ngo ibibazo byose ngo babishakire ibisubizo mu Rwanda. Hari ibibazo washakira mu gihugu, ariko niyo bishakira mu gihugu ntabwo ushobora kubaho mu bwigunge, kuko ntabwo ariko ibihugu
n'igihugu gikomeye.
Yes, urumva rero icyo ni icyakabiri cy'umuntu umaze ku butegetsi akazamera nka wa mwami kazarya n'uwuye Yosefu wa wundi ngo yavuze atari Kongo niba adafite ngo imigati ngo bariye keke wa mwami Antoinette
bamuca umutwe.
None nawe yavuze ngo ariko ngo ni kuki badafite imigati ngo kuki badashakisha ibintu hano. Urumva Kagame iyo urebye navuze siko, ariko sinabicyongeraho, iyo urebye uburyo akoresha igihe cye uretse iyo ari mu Rwanda acamura Abanyarwanda abigambaho abirataho yikarakasa nka kuri yarimo kwikarakasa, ubundi abari muri Amerika ahangaha cyangwa se uzarebe
ari mu kirere yirukanka asigaye mu kirere.
Ahangaha yaje byitwa ngo yaje kureba imikino ya za basketball, uretse ko byinshi ni ukujijisha tuzabishakira ikindi gihe. Ni uko amafaranga iyo yagiye ayagenda yiba mu Banyarwanda nayo yitira za FPR ayo ngaho za Crystal Ventures, ubu ngubu noneho arimo kuyanyanyagiza kugura amazu hirya no hino, amwe ari mu mazina y'abana be andi ari mu mazina y'andi makompanyi yo uretse nizo za Crystal Ventures abantu bamenyere, ariko icyo ni ikindi kibazo cy'icyo cyatuzinduye. Ariko urebe igice kinini arakimara hanze, hanze arimo gushakishaho ashora ubwo bukungu. Ubu ngubu abantu bamaze kuvuga ngo afite ubukungu burenze biliyoni imwe y'amadolari, niko sosiye zacu zitubwira. Biliyoni imwe y'amadolari mu Nyarwanda ubwo nangahe yose?
Miliyoni ni miliyari, ni miliyari y'abaye, ni miliyari y'abaye, avuze ati biliyoni y'amadolari ni miliyari y'amadolari, ni ukuvuga ni miliyoni igihumbi, nabaretse gato, ni miliyari igihumbi z'amanyarwanda, hafi miliyari igihumbi z'amanyarwanda, hafi miliyari igihumbi z'amanyarwanda.
Ibyo ni byo hanze yirirwa akora, ariko arimo no gucura n'imigambi yo kugirira nabi abo batwebwe bavugira ku ma internet ngo batavuga rumwe nawe no kukangisha nyine abo Banyarwanda. Urumva igihe cye ni icyo ngicyo, nicyo amaramo, nicyo kikwereka yo ku mutima, ikiri ku mutima we n'ibyo n'umuryango we, no kutsimbara ku butegetsi akoresheje nyine inkota nk'ukuntu yabugiyeho. Agomba rero gukoresha ubwo buryo bwose bw'iterabwoba nka biriya arimo kuvuga. Ibyo rero byo akora byo gutera Abanyarwanda ubwoba, no gutera abaturanyi cyane cyane igihugu cy'u Burundi, ubungubu na Uganda nibyo bigezweho nk'ukuntu yayogoje Congo. Ibyo rero nagira ngo mbwire Kagame, kuko urumvazi avugirwa kuri internet, nagira ngo mubwire ibingibi simbibwira Abanyarwanda, nagira ngo mbibwire Kagame nk'ukuntu bamuririmbiraga bamubwira ngo ngo intambara ye kubatera ubwoba, ngo kuko abafite nabo bamufite. Izo animasiyo yari yaramenye, bari baramenyeje Habyarimana. Ubu ngubu Kagame niwe kigirwamana kigezweho. Ntabwo ari uko abo baturage bashonje barwaye ubundi bajyaga kwisarurira no guhahirana n'Abanyayuganda cyangwa se n'Abarundi, ntabwo ari uko baririmba bagukunze Kagame. Niyo nkota yawe batinya wamenyereje ari Abatutsi, ariko n'Abahutu wayogoje ukicira muri Congo ukabahonyorera aho ngaho muri urwo Rwanda, ntabwo ari uko bagukunze nubwo baba gufite kubwira ubwicanyi bwawe. Nagira ngo rero nkubwire ikintu kimwe Kagame, ibyo uvuga ngo urakoresha iterabwoba kubwira abantu ngo uzabica, ntagihe utisha Abanyarwanda, ntagihe utisha abo mwatangiranye urugamba muri 90, ntagihe utishe Abanyayuganda ukiri muri Uganda ukorera DMI ya Uganda, ntagihe utishe Abatutsi, ntagihe utishe Abahutu. Ariko so ubu nyuma y'imyaka hafi 30 uri kuri urwo rugamba, impamvu kivuga intambara utaragira utarumva mbese utuje ngo uvuge uti nakoreye Abanyarwanda kandi barankunda, reka noneho nshikamare ingira amahoro, kugezana n'ubu ukivuga intambara, ukivuga kwica, nagira ngo nkubwire iryo kangakanga ryawe nta n'umwe, njyewe sindi mu baterwa ubwoba n'ibyo uvuga n'ibyo ukora, kandi ndahamya ko nabo dufatanyije muri uru rugamba ariko babibona. Ntabwo amagambo yawe cyangwa se ubwicanyi bwawe bishobora kugira uwo bikanga, kuko nawe uzapfa. Umuntu wese waremwe ageze igihe agapfa. Twese nibwo ikintu cyo twese duhuriyeho ni kimwe, ni uko tuvuka kandi tukazapfa. Icyo dutandukanyijeho nibyo dukora muri ubwo buzima Imana iduha. Twese dufite ibyo tuzabazwa n'ubwo ubwicanyi bwawe nibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi wigamba ku mugaragaro, nawe uzagera igihe ubibaza. Icyo cyane cyane nicyo cyanzindiye muri iki kiganiro Joseph, n'ubwo narekera aho ngaho ni ukubwira, ndimo kubwira Kagame aranyumva, azagira igihe cyo kubyumva, ngo mubwire ngo ayo magambo ye n'ibyo bikorwa bye ntabwo biduteye ubwoba na gato, ahubwo niwe bikoreye gutera ubwoba, kuko igihe kizagera ibyo byose ibyo bikorwa by'ubugizi bya nabi Kagame ugomba kuzabibazwa. Ntabwo uri uwa mbere utegekesheje inkota, ntabwo ari nawe wa nyuma, ari na hafa ahangaha muri iki gihe cya bugufi muri Afurika mu bantu kandi buzi wagihura nabo watangira no kuri Bashir ntabwo ntekereza ko uretse ko umurusha ubutunzi bwo wibye ntabwo warushaga Bashir ingabo cyangwa se ngo umurushe imbunda ntabwo igihugu cya Algeria cyaje mu mateka y'isi muri Afurika kikarwanya ubukoloni bw'Abafaransa ntabwo ntekereza ko warushaga ubuhangange Butafrika abaturage bagize batya bakamwiyama akavaho nubwo ari muri Sudan ano muri Algeria abasirikare kubera nyine za sistemu ziba zimaze igihe gukigundira ubutegetsi ariko abo ngaho ntabwo barusha ubuhangange Kagame ntabwo urusha ubuhangange Gaddafi uzi ko wagiye uhura nawe umuzi mwese abanyafurika nta bantu batagiye kwa Gaddafi ntabwo wari umurushije intwaro ntabwo wari umurushije ubuhangange ariko igihe cyarageze Gaddafi uko yagiye urakoze ntabwo nagusaba Kagame ngo wicishe bugufi kuko ntabwo ariyo mpano ufite muzigere wicisha bugufi ntabwo nagusaba ngo rekeraho ngo kwica kuko ni umwuga wawe nta kindi wize nta kindi wize wize ibyo kwica kandi wanabigiremo sinzi ko umuntu yavuga ngo ni Imana ariko byarakungukiye cyane kuko waje uri kumwe n'abandi bagenzi bawe twese turimo n'abo wishe n'abasigaye no kugeza kuri abo ngabo bayoboye izo ngabo wita ngo ni zawe n'abantu b'abanyabwenge n'abantu wazindukanye nabo twese tuvuga ngo doriyo tujya ni hariya ariko bikubera ayo maco y'inda ubwo bugizi bwa nabi ugenda ubikora kugeza igihe cyangwa bose abari mu gihugu ubu ngubu bakubereye abacakara nahoze numva urimo kwigamba uvuga ngo ntabwo dushobora kubabera abacakara none se niba utari umu udashaka ko umucakara w'abandi kuki abandi bakubera umucakara umunyarwanda wumva usuzugurite cyane Kagame wakumva ko wamukandagira kunda ukamucira mu kanwa uwo munyarwanda uzamuvanaye je ntabwo ndi muri abo banye niba hari umunyarwanda unatekereza ko yaremewe kubwirwa atyo nawe akaremerwa gukandagirwa atyo akaremerwa kuba wamucira mu kanwa ntabwo mbarimo kandi hari abanyarwanda benshi badateye batyo wende igihe cyo kureba ibyo bazakora icyo nacyo kizagera kuko nawe wabaye mu buhunzi kuva uru ruhinja kugeza igihe ufite imyaka yatumye ujya muri izi ntambara nubwo zitahiriye abandi wowe zikaguhira zikakugeza kuri ubwo butegetsi urimo kwigamba ushaka kugira nabe bandi ibyo rero Joseph icyo cyane cyane nicyo numvise amagambo ya Kagame numva ankoze ahantu ngusaba ko twakora ikiganiro niyo twarekera hanga ariko nicyo cyari cyanzinduye cyane hari ikindi cya kabiri nza kuvuga wenda kijyanye n'umunyarwanda kazi wanyandikiye wo mu Rwanda we amagambo atandukanye n'ibyo Kagame avuga ariko ibyo ngibyo byo Kagame yirwa yisihinga ngo azica abantu bose ibyo ntibizashoboka kandi nawe igihe cye kizagera nicyo ngicyo Joseph ndagira ngo mvuge si byinshi kuko iyo ngo niyo umuntu afite
urakoze cyane ntabwo message kugira ngo iyo message ikomeye ari ngombwa ko iba ndende rwose aho yirangiriza nta kibazo ikintu wavuze wambaje mu kanya utese utibari yabwira uti ndatekereza ko ari abahutu nta gushidikanya uretse abategetsi bamwe na bamwe nabo baravanze harimo abahutu n'abatutsi n'abo bategetsi bamugaragiye muri abagaragu be nako nduzi ko nta bategetsi n'abagaragu kuko urebye n'ukuntu bamureba ni nk'ikigirwamana yabaye nk'ikigirwamana iyo witegereje uko abategetsi baba bahatiye abaturage kuko babibahatiye ubona ari nko muri Korea y'Amajyaruguru
Korea ruguru aho nyine usanga buri muturage amanitse utubendera twinshi, hari utubendera twinshi cyane mu gihugu gikennye nyine imprimerize zigomba kuba ari za FPDMI zirakora utwo tubendera, ugasanga nyine hari buri wese aseka aseka kandi bamubwiye guseka nyine, ubona ari ibintu mu by'ukuri by'ibitekerano babasabye gukora abaturage bose, abenshi ni abahutu byo birumvikana muri ako karere ni benshi. Ikindi cyo abari bakuru wavuze turi mu rubyiruko, urwo rubyiruko ni abacikacumu baburiya bwicanyi bwakorewe abahutu muri Congo, ni abacikacumu bwicanyi bwakorewe abahutu hirya no hino mu Rwanda, ariko tuvuge tugume muri ako karere bakorewe na FPDMI by'umwihariko bariya ba Kayumba wari ugaragiye nyine Kagame mu bwicanyi muri kariya karere k'amajyaruguru ka Ruhenge na Gisenyi. Baharimbuye imbaga bica abana, bica abakecuru, bica abantu bose abahari niba abenshi ni abacikacumu abapfakazi nibo bahuzuye, nibo uyu munsi bamurimba bamusekera, nibo bavuga ko nyine ngo yarinze Danieli iyo ndirimbo y'abarokore b'abaprotestanti bahinduye ngo yarinze Kagame na kungu yarinze Danieli za Murinda, ubundi yari indirimbo yo kwiragiza Imana mu gihe nyine bari baho babarimbura muri ya ntambara y'abacengezi yashize yarangiye hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Baranabisobanura ndaza nawe ndabwo no gushyiraho gatoyo ko iriya ndirimbo bayisobanura bamugize Imana. Bamugize Imana kandi ngo agomba kurindwa n'Imana, ngo yarinzwe Daniel niza Murinda, no bakavuga ngo yarinze Kagame izagira ngo nta ntambara yabatera ubwoba, ibi byose barabihinduye. Nawe yarahimbawe yigira ikigirwamana, wambwira uti ni abahutu koko benshi n'abacikacumu rya FPDMI. Akandi navuga gatoya wumvise ari avuga nyine ngo yirirwa mu kirere ntazi ibibera mu gihugu, mu by'ukuri aba yagiye ni umunabi afite kubwira Uganda wenda gatoya na Congo ariko n'abategere nk'abi Burundi, ese harya ni kuyihe mbibi adafitanye ibibazo n'abaturanyi? Ntabwo avuga ngo Tanzania nayo babanye neza, Tanzania yacecetse gusa, ariko ku mbibi zose mu by'ukuri yakoze amahano ejo bundi kwita mu kwiziza ku muntu yabyita isabukuru mu kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo umuntu yanavuga mu by'ukuri ko yizihizaga isabukuru y'imyaka 25 FPR imaze ifasha ubutegetsi kabone nubwo bitaragira mu kwa karindwi, ariko mu by'ukuri wabonaga ariko biteguye, nta muturanyi n'umwe wahageze. Yemwe na Kenya iri hirya gatoya kandi yajyaga igerageza kwibomberika nayo ntiyahageze, bityo rero urumva ko nawe azi neza, waravuze uti afite ubwoba ntako atabugira ubwabyo, ibyo cyari ikimenyetso ku buryo yumva yugarijwe yagiye gukanga ariko nawe afite ubwoba nk'uko wabivuze. Hari akantu rero katoya ngira ngo ndangirizeho, yavuze ngo kuki mujya hirya gushaka amaservisi by'umwihariko muri Uganda atavugaga izina aho basigaye, ndetse sinzi n'icyo bagomba gukora kindi kuko basigaye barasa n'abaturage bagiye kwihahira bashonje muri utwo turere. Yavuga ngo amashuri, amavuriro, ngo n'amasoko, ngo byose ngo nta kidahari. Ese rero nkwibarize gato wende zo kunsubiza, niba ibyo byose bihari mu Rwanda ni uwuhe mwana wiga mu Rwanda ko bose babaho muri Amerika aho yirwa?
Kagame avuga ngo abantu ngo bajye kwiga muri Uganda ngo bajye mu kwivuza, none se ari we ari n'umugore we bivuriza muri Amerika n'abana be, abana be biza ahangaha bose, abana bose ahangaha ubu ngubu arabagurira amazu hano muri Amerika, iyo ngiyo za San Francisco, iyo ngiyo za New York, aho yirirwa acungera nyine hagati aho ngaho akajya kwishimisha n'umuryango we ngo bareba basketball. None abikubera bavuga ngo bajye kwishakira isukari cyangwa se ikindi ngo muri Uganda ngo cyangwa se bajye gushakira ubuvuzi, ati kuki mujya hanze aho ngaho kandi ibintu byose biri hano?
Yabanje agatanga urugero, ahora mu ndege yirukanka n'umuryango.
Yes.
yakuru hahenze
ibyo nibyo avuga ngo twoye kubivugira kuri internet none se mu gihugu ko badashobora kubivuga ko nibura twebwe hanze aho ngaho twapfa kuvumvurira kuri izo za internet z'Imana yatwihereye na technology yatwihereye impamvu abivuga nuko bimuteye ubwoba nuko azi ko aho kuri kose kwavugirwa kuko mu Rwanda bose yabapfutse umunwa arabizi ko ibyo byose ari ikibazo kuri we kandi sitwe tubivuga gusa yewe na no mu bantu b'abanyamahanga bajyaga bamuvuga neza urabona ko hirya no hino batangiye kumenya ibye kuba
yego
gusa babimenya ari abanyamahanga ntacyo bitu ariko ngweka twa anecdote tubiri twerekana ko propaganda ya Kagame ifite igera kure cyane mperutse hashyengira ngo nk'ukwezi nawe kumwe na madamu tujya ahantu mu birori ibyo bari baduhamagayemo kuko twari tugezeho aho tugeze n'imodoka abadufasha guparika imodoka narabarebaga basa nk'abantu bo muri Ethiopia cyangwa se muri Eritrea barandi barambaza batuva hehe ndabanza ndababeshye nimva muri Sudani batoya bati ntabwo uva muri Sudani ni ngaho ni mufori yumva uwa mbere aravuga ati atuva mu Rwanda ati ko kurasa na Kagame noneho ntaragira n'icyo mvuga arambwira ati ariko ati rwose dukunda Kagame cyane ati rwose niwe muyobozi muri Afurika niwe ukwiriye gutegeka Afurika nuko ndebana na madamu ndamwenyura ntabwo nirirwa njya mu isomo ngo njye kumwigisha iby'u Rwanda nicyo ntegeze kuri Kagame ariko icyo ngicyo cyanyeretse icyo ni icya mbere ejo twaciye iminsi ibiri nari ngiye mu bank hafi y'iwacu aho ngaho aho ntuye umudamu uhakora nawe amurebagaho umwirabura ndetse mbanze no gutekereza ni wenda ashobora no kuba ari n'umunyarwandakazi cyangwa se umunyayuganda cyangwa umunyakenya ariko hari uko abanyarwanda dusa kenshi hari igihe utibeshya arambaza nawe atuva hehe ntaragira icyo mvuga ati ugomba kuba uva muri Kenya ati cyangwa se uva mu Rwanda nti mva mu Rwanda ati perezida wanyu Kagame ati uwatu haba nka ba Kagame batanu ati Afurika yacu rera rwose ikagira amahoro ikamera neza urumva ni nk'umuntu ndamwumva inda nawe hari abandi inyuma sinari gutangira ngo muhe irindi somo icyo mbivuga ibyo bintu bibiri nibyo ndi busorezeho mu gice cya kabiri tugiyemo kigufi cyane kuko ndabasomera ibyo uwo munyarwandakazi yanyandikiye ambwira ni icyerekana ko buriya burozi bwa Kagame bwa SPLDMI bwo kubeshya abanyarwanda
na propaganda na bariya ba Bill Clinton n'abandi bimaze kubeshyitse
na propaganda akorerwa na ba Macron na ba Tony Blair na ba Bill Clinton n'abo bantu bifashisha bari kwarene ngo baravuga ivanjiri urumva ko bifite impact hamwe n'iriya diskuru nyine agenda agasohoka yaragambanye nta muntu urusha Kagame kugambanira abanyafurika ndibuka nigihe nigeze no kubivuga kuri radio ko ari mu bantu bake cyane banza ari umwe muri perezida wanditse muri Financial Times arimo kuvuga impamvu Gaddafi agomba kuvanwaho uribuka ko yavanwaho n'abafaransa n'abongereza n'abanyamerika avuga impamvu agomba kuvanaho ni nkaho yamutanze atagomba no kwicwa kandi
n'umucacuro w'abampatsi ibihugu rwose ku buryo bugaragara abantu ukuntu batabibona nakaga
urumva Joseph nta muntu wagambaniye akarere agambanira Afrika akagambanira Burundi akaganira Uganda yarwanye na Zimbabwe arwana na Angola arwana na Namibia umuntu wavuga ngo kuba ari umuntu ugambanira Afrika ariko agafata bene ya discours ngo twebwe turi abanyafurika tugomba kwigenga tugomba gukora ntabwo dukeneye kandi azi ngo abamucigatiye abarimo kumuha ibere abo mu by'ukuri akorera hirya no hino nabo ngabo nibo yirirwamo kandi ntibinatangaje kuko nibo birirwa bamuvugira urumva kuba iyo propaganda yenda ikagira no ku muntu w'umunyafurika muri Washington DC n'umwana w'umukobwa uri aho ngaho yambwiye ko ava muri Senegal akavuga ngo yewe rwose mbano uwaduha ba Kagame batanu ni ukwerekana mu Rwanda ariko binerekana na situation yo muri Afurika.
Yego.
Nicyo kintu kibabaje
ageze mu kubabara ku buryo yifuza ubuntu nka Kagame.
Eh, yifuza ngo abari we rwose ngo abaha akabari we abantu batanu ngo bace muri bibazo bya Afurika. Eh?
Akaga.
Yes, nakaga.
Igeze hafi. Aho nagira ngo rwose nkunganire nanjye hano mba mu Bufaransa njya mpura n'abantu abo muri Ethiopia nabo bavuga bati Kagame wanyu turamukunda nagiye mpura nabo. Hari umusaza wo muri Djibouti duherutse guhura nawe ati Kagame rwose Kagame. Abantu muri Afurika ye mu burengerazuba muri za Senegal aho wari uvuze mpura nabo Kagame cyane cyane ko abo muri utwo turere cyane cyane twavugaga igihe tuvuga Igifaransa. Kubera ko Kagame hambere aha ngaha yikomye u Bufaransa ku nyungu z'ububandi no ku nyungu z'amahano yakoze noneho bakavuga bati uyu muntu rwose we ahangara abakoloni ni umuntu mu by'ukuri w'intangarugero mu yandi magambo Kagame ni imposture umuntu ukora imposture ku buryo bugaragara ariko kubera gufashwa n'abo bantu babanzi ba Afurika mu by'ukuri bayigeze habi batuma abana bayo bahora bagwa mu nyanja birukanka bagatuma abana nkaho muri Congo abana ba Afurika nkaho muri Congo miliyoni zigera kuri 6 zimaze gutikira tutibagiwe abanyarwanda tutibagiwe arundi tutibagiwe n'abandi uwo muntu rero ni imposteur mu yandi magambo kubera nyina wa mpatsibugwa bagenda mukora za publicity zihambaye. Abo bantu bose batazi neza iyo imposture uko kwifata uko utari uko kwiyerekana uko utari abantu bose batayizi bararirimba Kagame ariko rero ibyo ari byose amahana akora azamugaruka rubivuze muri aka kanya iyo nkota ashaka kwicisha abandi ntabwo azabamara kandi nawe azarangira imwisha. Nagira ngo rero ube wajya muri icyo gice cya kabiri uvuga ubwo butumwa bw'uwo mudamu noneho dusoze ikiganiro tugiye no kumara isaha ijambo niryawe.
Murakoze Joseph. Impamvu numvise nkwiriye gusangira n'abakunzi ba radio n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakurikirana ibiganiro nuko ari umuntu ugomba kuba ushishikajwe nawe kumva ababajwe mbese n'ibihe byo turimo ku Rwanda rwifashe ariko cyane cyane urabona ahangayikishijwe n'imyifatire yacu muri opposition. Ubwo rero yanyandikiye asa nkaho ambwira igitekerezo yuko hari abantu benshi banyandikira kubera ibi biganiro byo tugira no kumenya u Rwanda kuko barurimo bo. Ubwo rero yavuye yanyandikiye akoresheje ibindi zina ariko ahantu hitwa mu bisi byahuye ni he Joseph?
Ni iwacu rwose ni nko kuri kilometero 5 uzaho mvukira ari nk'akanyoni kaguruka ntizinageraho nk'eshatu mu bisi byahuye ni kuri ruhande rwa Butare niho mvuka rwose mvukira iruhande rw'ibisi byahuye ni imisozi miremire ikikije uzwi cyane ni Huye niyo bita ibisi byahuye ni Crete mu by'ukuri.
Urumva rero yiyise ndabizi ko atari iryo zina rye yiyise ngo ni Nyiragakecuru wo mu bisi byahuye.
Nyiragakecuru Bengizage ni umuntu historique mu bisi byahuye aho nyine Ruganzu yamuteye noneho ngo ihene akamuteza ihene zikarisha ibitovu noneho ngo icyoka cyamurindaga kikamuvaho noneho akamwica akica Bengizage uwo ngo Nyiragakecuru ko mu bisi byahuye ni ahantu historique ni iwacu rwose rwose.
Nagira ngo ni umuntu ubwo ngubu.
Uya ni umuntu Nyagakecuru yari umuntu wari puissant yarakomeye cyane mu bo bitaga Benengwe buriya nzabigarukaho mu mateka Benengwe yari umuntu historique ni Nyagakecuru uko mu bisi byahuye nibyo naho iwacu
rimwe uzatwigishe ubwo mba nshaka
kuzabigisha Bengizage sinibuka ubundi yitwaga Bengizage Nyagakecuru uwo nguwo umugabo we wenda komeza ngiye kumushaka kuri internet ndakomeza
ngo rero nyiragakecu uko mwisi byawe yanyandikiye
nyagakecu
2023 z'ukwa kane muri uyu mwaka yanyandikiye agomba ariko nubwo yitiryo zina agomba kuba ari n'umugande nkanjye kuko mba ndeba avangavanga ibyongereza n'ibinyarwanda yavati dear Dr. Rudasingwa murakomeye murabona ukuntu umwuka utangiye kuba mubi muri ibi bihe muri opposition ibinyamakuru byose ndi kurebaho ndabona nta gakuru karimo icyizere na kamwe tugeze mu kintu kimeze nk'umwijima je niko mbibona usibye ko abazungu mbona barimo bagenda bavuga ko nyamara hari ikibazo mu Rwanda je biri kungora kubibonamo ikintu kizima rwose wenda ni progress ku rwego mpuzamahanga ariko kuri opposition nta progress ndi kubona kuko abantu bakiri kwishishanya waturoze ntiyakarabye pe buri wese ari kuri agenda ye wagira ngo ntabwo tubabaye u Rwanda rumwe it is so sad and discouraging hari umwuka w'urwango uteye ubwoba muri opposition nyarwanda tuzahora muri ibi koko nta kintu mwabikoramo nta kintu mwabikoraho ngo abantu bajye ku murongo ko iyo muvuze mbona abantu bagerageza gushyira ubwenge ku gihe mbifurije weekend nziza nkibona iyo message Joseph naramushubije namushubije ndi muvandimwe nyiragakecuru indi mbibona nkawe maze imyaka 30 muri politiki natangiye ndi muto mfite icyizere n'imbaraga nubwo ntari nzi byinshi icyo nari mfite icyo gihe ni urukundo rw'u Rwanda ni urukundo rw'u Rwanda n'abanyarwanda na n'ubu nuko ariko nivuruguse mu batutsi no mu bahutu igihe kirekire none nabonye ko umubaji ari umwe twuzuye kwikunda urwango n'ubugoryi bisa nk'umuvumo dusa nk'abiyanga hari igihe nicara nkararanganya amaso nkararanganya amaso nkibaza aho umuntu yavana icyizere gusa I was born a hopeful person. Kandi nemera Imana ko itanga ibisubizo iyo abayizera babaye tuned in kureba opportunity aho ivutse. Mbona hanze aha ibyo bakunda ni ukubabwira ko ufite abasirikari, ufite imbunda, kandi ko ugiye kuvanaho Kagame bidatinze. Ubabwiza ukuri bati ni umwirasi. Wababwira uti mbere na mbere murwane intambara ya politiki ishyira hamwe abanyarwanda bishingiye ku kuri bati Rudasingwa ni umunyabwoba yisubiriye iwabo muri FPR kwa Kagame none se nyiragakecuru aba banyarwanda umuntu ababwira iki yabavuza muti iki gusa twe gucika intege ibiye nk'ibi amaherezo bibyara abayobozi na organization that will show the way and create the means to achieve change. Nguko ko namusubije ndongera maze kumwandikira nyihanga ndeho gato reka nshake ko nawe nyagakecuru yahise ansubiza itariki 27 yarongeye ati dear Dr. Rudasingwa mwavuze ukuri pe turiyanga tugakabye we are our own enemies biteye agahinda pe jembo na maherezo ari ukwerura tukavuga tuti rwose Kagame na mafia ze nibakomeze batwiragirire kuko bo babishoboye bazi kunga ubumwe mu kibi we don't deserve better. Bavuga ngo we get the leaders we deserve. Abantu se tukiri mu macenga yahututsi nyuma y'ubwicanyi nk'ubwa genocide zombi cyongera ngo yavugaga koko tukaba tukivuga ibi. Abantu tutarasobanukirwa ko ikibazo dufite ari kimwe, ko twese twabona inyungu mu kuri na demokarasi, abantu bapfa ubusa, igihugu kiribwa tukireba, kiduteye agahinda koko. Yinjira aho nkavuga ngo nakomira. It is frankly shocking. Kuba Abanyarwanda twirata tukavuga ngo turusha abandi Banyafurika ubwenge, ariko tukaba twarananiwe gusobanukirwa ukuntu umuntu ashyira ibyifuzo bye bwite ku ruhande akitangira igihugu. Ubishoboye bakamwita DMI cyangwa umukozi wa FPR. Aho kwanza iyo FPR nayo itabamo Abanyarwanda biteye agahinda n'ukuri. Abasirikare umuntu agomba kugira ngo azashobore kumvikana se koko aba bafite babamaranye imyaka irenga 20 ntacyo babamariye ni abiki cyangwa sinzereka nsubiremo neza abanza ntacyo abasirikare umuntu agomba kugira ngo azashobore kumvikana se koko aba bafite babamaranye imyaka irenga 20 ntacyo babamariye nabiki. Ubu nitumaze kugira imitwe yitwaje intwari ngo ingahe, igisirikare kirembeje u Rwanda turashaka guha imbaraga izindi mbunda. Igisirikare ko igisirikare kirembe kirembeje u Rwanda turashaka guha imbaraga izindi mbunda. Kagame ko amaze imyaka 25 yubaka igisirikare, icyahimbwa ubu cyazashyikira icyo UN imutira ryari mu mbaraga n'ubushobozi koko. Nge narumiwe, nimba ari uko abantu bamaze igihe mu buhungiro agahinda kakaba karabakomije ku buryo batagitekereza simbizi. CNLD na FDLR mbona bafite gahunda yo kwiyahura, ariko mbabajwe n'abazajya inyuma ya Kayumba bakemera ko abashuka nabo bagafata intwaro bakajya kwiyahura. Bariya ba CNLD, FDLR, EPR yabishe nk'ibimonyo. Ubu ngo bari gushwana kuko u Burundi bwavuze ngo nta gahunda bafite bubakuraho amaboko. Hari igihe ntekereza ko hari abantu bafite inzika cyane ku buryo wenda nabo baba bazi ko inzira y'amahoro batayishobora, bakiyemeza kuzapfa bashaka inzira yo kwihorera. Wenda nibamara gushira uwo mujinya bazatuza dushake igisubizo nyacyo ku kibazo cy'u Rwanda. Gucika integege bijya bintera, ariko we cannot give up. Ni ugutegereza igihe abantu bake bazemera kwitanga, bakicarana bakavuga bati twubake resistance ifite agenda kugira ngo tuzagere ku impinduka nyayo, maze tuzubakireho transition izatugereza kuri mentalite ya demokarasi no ku matora nyayo no kwibohora ubutindi twarozwe burundu. I think at the moment all we can have is hope. Navuze menshi, munyihanganire, murakoze cyane. Yosef nyiragakecuru uyu nguyu urabona ata yaba njyewe numvise icya mbere cyo yabinyandikiye, numva koko arabaza ikibazo nyakuri. Ntabwo uyu munsi dufite igihe cyo gusesengura ibyo nyiragakecuru ariho ambwira, ariko tumaze iki gihe cy'imyaka 2 kuva dutandukanye na RNC. Yosef urabizi
igiye kuba 3
ejo
bundi zabibaye
ejo igiye kuba 3 no nibi byo twubatse ya Rwanda Freedom Movement ariko nta wakwirengagiza ko aho tuvugira uyu munsi n'impamvu Kagame arimo kwisihinga kuri iyi arimo gukoresha iterabwoba kuri iyi ikibazo ntabwo twagishakira kuri Kagame gusa ni nkuko tutagomba kugishakira kuri Habyarimana gusa nubwo yategekeshaga igitugu n'akazuke nk'ukuntu kabo ba akazuke kabahutu nk'ukuntu Kagame yategekesha igitugu nako gatsiko k'abatutsi abandi nyine akaba abasahurira muri iyo nduru n'iki babo batutsi cyangwa abahutu ntabwo ikibazo twakagombye kuba no mu mateka yacu tugishakira kuri Perezida Kayibanda gusa cyangwa se ngo tukishakire ku mwami runaka buri gihe nk'ukuntu nyiragakecuru yabivuze muri ubu butumwa bwe yanyandikiye avuga ngo buri gihe abantu babona abayobozi babakwiriye ni ukuvuga ngo niba umuntu nka Kagame uteye kuriya utekereza kuriya ukora nka biriya akabaho umwaka umwe imyaka ibiri icumi makumyabiri makumyabiri n'itanu mirongo itatu icyo gihe ntabwo kiba kikiri ikibazo cya Kagame gusa ahubwo ikibazo tugomba kugishakira muri sosiyete nyarwanda kandi no muri sosiyete nyarwanda ntabwo tugomba kujya muri batuye abaturage ba Burera bo bagenda bagakubita ikiboko bakaza bakicara kuri ririya zuba bagategereza ko Kagame aza kuza kubuka inabi no kubakinira ku mibyimba yarisha ababyeyi babo ikibazo tugomba kugishakira mu bantu ubundi byamenye ni elite haba ari igihe cy'ubwami haba ari na elite y'abakoloni kuko abantu baje gukoloniza Afurika yari elite y'abazungu y'abanyaburayi n'ibihugu uko za Repubulika zagiye zihindagurika ni ba elite nibo bavamo bakamobiliza abaturage bakaborganiza bakaba abayobozi akaba aribo mbese bagiye bagenda baba ku isonga ry'uko gusimburana kw'ingoma ikibazo rero twa cyo kugishakira kuri Kagame gusa tugishakire muri sosiyete nyarwanda ariko no muri sosiyete nyarwanda ho ngo abaturage ngo ntibarabyumva abaturage hari ibyo bumva n'ububabare bafite n'ubuzima babayeho bubi ibyo barabizi ntabwo wabibigisha ntabwo wakwigisha umubyeyi inzara y'umwana n'inzara yafite ntabwo wakwigisha umubyeyi ku mwana we yambaye ubusa ntabwo wakwigisha umubyeyi ufite inda ngo umubwire ngo uburyo kuba ushonje uri umubyeyi bishonjesha usamye inda hamwe n'uwo utwite mu nda akazavuka afite inzara akazakura afite inzara akazakurira mu bukene nk'ukuntu bigenda bisimburana mu bihe bitandukanye ibyo barabizi ariko ababa ku isonga y'ibyo bintu noneho turebe ibyo nyiragakecuru arambwira ati ariko muri opposition ibyo muvuga ni nkaho uvuga ati ibyo muvuga n'ibyo mukora biraha imbaraga Kagame kandi nta cyizere bitanga ntabwo aricyo cyatuzindiye kugira ngo dusesengure ibyo nyiragakecuru avuga ariko nagira ngo muri make mvuge ibintu ibyo wumva hanze ahangaha reka ntangiriye ku kibazo cy'uyu mwana ndamwita umwana yuko ni umuntu mukuru Sankara mu byo buriya urimo kumva Kagame yigamba ni ukwigamba ngo ko bafashe Sankara kwanza Kagame yakabaye anasesengura akavuga ati Sankara agomba kuba yari umwana muto cyane intambara yacu ya sinzi Yosefu nka Sankara
n'imyaka cumi hafi aho ngaye muto cyane muto
ubu ari ngira ngo ari muri za mirongo itatu sibyo
mirongo itatu n'indi mike
w'umucikacumu iyo Kagame aza kuba byonyine kuri Sankara yakabaye akorana rize akavuga ati Kagame naratsinzwe kubera ko urugamba rwa FPR nubwo twavugaga ko ruje kubohora igihugu tukakubaka ubumwe tukagiye dute ariko rwarushingiye guha agaciro umututsi kuvana abatutsi mu buhunzi ariko tukanatekereza sinzi ko Kagame yabitekereza ko benshi muri twe umuntu yabagatekereza ati na bene wacu abatutsi bagumye mu Rwanda bakaba bafite kwa kundi tuvuga ngo ubu ngubu abahutu nibo bagezweho nibo baturage mu cyiciro cya kabiri cyagiye n'abatutsi bari abaturage mu cyiciro cya kabiri tukavuga ngo nabo tuzabavane muri ubwo bwigunge. Iyo Kagame aze kuba umuntu yavuga ati ibintu byashituye byahagurukije uyu mwana afite imyaka 10 akaza kuri uru rugamba nyuma y'imyaka 20 akaba avuga ngo yafashe imbunda arashaka kurwanya icyo gisirikare cya FPR yakaba yakoranariza akavuga ati aho ngaho naratsinze kuko niba umututsi umwana w'umututsi avuga ngo arafata imbunda ajye kurwanya Kagame yakaba yibaza ati ese byagenze bite aho twakosheje ni hehe aho twakwikosora ni hehe kuba rero yigamba ngo mu by'ukuri nicyo kibikwerekana n'umuntu w'umunyabwoba cyane kuba Kagame ubwo burya yashakije opportunity yo kujya Burera ndamuzi kuko namwandikiye disikuru namuteguriraga ibyo byajya kuvuga n'iki byose ariko yaba ashaka gucamura ibyo bamuteguriye akabivaho akavuga mena ariya magambo y'amaminura agahini urumva yashakaga aho ajya kwigamba nabiri yavuga ngo tuzabafata ngo ku neza cyangwa ku nabi ubwo arigamba ibyasankara nta kintu na gito uretse ubuhemu uretse ubugambanyi uretse ubugome byo Kagame akomeje kwerekana gufatwa kwa Sankara rwose nta bugabo na buke mbonamo. Niba ubugabo bwa Kagame abushingira kuvuga ngo yishe Sekse Ndashonga yishe Patrick Karegeya yafashe Sankara yishe Kanaka yakoresheje iterabwoba abatutsi barahungaho barabunze nta n'umwe umukunda gusa bafite ubwoba bakagira ubwoba bwa Kagame azatumara bakagira n'ubwoba ati aba bahutu b'interahamwe amaherezo bakumva izo za FDLR n'abandi bafite ibyo bitekerezo bikarica ati bazaza noneho baduhumbahumbe dushire abatutsi niko batekereza abahutu nabo yabasize icyaha kuvuga ngo base ngo bishe abatutsi yabasize ibi bya genocide baraho barabunze baragandagaje nyamwinshi abaturage bo mu cyiciro cya kabiri
abandi baramubyinye baramupfukamiye
abandi babo bamubyinye ibyo ngibyo rero mu by'ukuri kuvuga ngo yafashe Sankara nongere mbwire Kagame rwose nta bugabo burimo nta kivugo mbonamo na gato uretse ubuhemu n'ubugome muri ibyo ngibyo ariko iyo n'ubutinde ariko iyo birebyo ukareba mvuge amagambo maze kukugira amwe nyasoma mu binyamateka ibindi nibyo wambwiye Yosefu ukurikirana ibinyamateka nibyo nasoma uzi nacyansoma nizo za rushyashya n'ibindi mperutse gusoma ngo ni interview ngo Kayumba yahaye New Vision mu byo yavuze ngo iyo nza ngo Uganda iza kumfasha ntabwo ubutegetsi bwa Kagame bwabukiriwe icyo nicyo narabyumvise biranditse nongeye gusoma rimwe mu bantu bafite amafaranga menshi cyane ngira ngo Rujigiro ni umwe mu banyarwanda bayafite hanze ni umugabo ubu ngubu ni umusaza ayafite menshi cyane yanga umuryango we uzayangukira kandi yagiriye akamaro cyane FPR mu kuzana mbese Kagame gufata ubutegetsi kuko ni umwe mu bantu ngira ngo niwe muntu watanze byinshi ku mutungo we kudufasha uretse ko atari byo byazanye FPR gufata ubutegetsi kuko ababigizemo uruhare ni abatanze ubuzima bwabo n'abasigaye kugeza kuri aya magingo n'izo mfubyi zasigaye baguye ku rugamba n'abo bapfakazi basigaye abo bantu bose batanze n'inkoko zabo n'amagi yabo n'inka zabo ariko cyane cyane abo bana batanze ubuzima nibo bagejeje Kagame ku butegetsi ubu nibwo yicayeho kuri iyo ngoma yirirwa avuga ko tugomba kwemera
na Museveni na Uganda abo ngabo batuka
nabo ba Museveni atuka ibyo ngibyo rero Rujugiro yagize uruhare ariko numvise ikintu avuga yaravuze ngo yemeye ngo gufasha Kayumba ngo yemeye gufasha ANC ngo Kagame ngo yavaho mu mezi atandatu icyo ni icya kabiri ndaza byose ndaza kugira icyo mbivugaho icya gatatu nzakumva ibintu mu by'ukuri by'ubushyemu bikojeje isoni cyane Joseph ngira ngo urabyumvise uyu mudamu bita ambasaderi mu Buhinde avuga ibintu by'umuntu umudamu ndanamuzi kuko bose ni jya wari ubakuriye muri presidansi sinashaka no kumutsinda kuko yagipfiriye nta wukiriho ariko numva mukankuzi umuntu ni umugore mukuru yarapfakaje Kagame yaramupfakaje ariko muri uwo mujinya kuba umuntu w'umugore ungana kuriya uvuga ngo ni umuyobozi muri opposition paka yavuga biriya bintu by'ubukozi isoni avuga ngo Kagame yakoranaga n'uwo mudamu ibyo ni ikintu nanone cyerekana korite y'ubuyobozi yabo ba elite nahoze mvuga ngo ntabwo ari abaturage dukwiriye kuba tuveba cyangwa se dukwiye kuba tureba nyine nitwebwe tugomba kwireba tugomba kureba abo turibo n'imyifatire yacu ibyo dutekereza ibyo tuvuga n'ibyo dukora icyo ntitugishyira iruhande ukabona imyifatire ya Rusesabagina umugabo mukuru uvuga ngo afatanyije n'uriya mu ndacyamwita umusore kuko ndamuruta cyane Sankara kandi rwose ntabwo nkwiriye no kugira icyo mbihishaho byarambabaje kuko iyo gusa nicyo ngicyo kuvuga ngo ntabwo urwanisha umujinya gusa muri ubwo mujinya wa Sankara iyo aza kumva wenda inama y'abantu bagiye bamugira wenda n'ibi ngibi ntabwo byari kuba ngombwa ariko ko yagize ibyo byago ibyo twe kubivuga yagize ibyo byago kandi yabiguyemo we mu bitekerezo bye atekereza ko ashaka kugirira neza u Rwanda gusa byarambaje nk'umuntu ku giti cye ntabwo umuntu ubuzima bwe nk'ukuntu bamushahidi bose bari aho ngaho mu buroko aba Victoire aba bose badayana abantu bakiri batoya bagenda bicwa cyangwa se bagafungwa imyaka myinshi cyane bakava mu buzima niyo opportunity u Rwanda rugenda rutakaza ntibizatanga zero ko igihugu ntishobora kugira amajyambere kigenda gitakaza opportunity ya bene abo bantu noneho n'abari mu gihugu bari aho bagandagaje badashobora gukora cyangwa bakorera 10% by'ibyo bashoboye icyo ngicyo ukabona umuntu nka Rusesabagina uko yifashe kuri icyo kibazo cya Sankara baraho umuntu araho ngaho abantu baraho ngaho hirya no hino Joseph naraza muri iki kiganiro nahoze ntegereje ndimo kureba amafaranga ava hanze mu Rwanda y'abanyarwanda bohereza mu gihugu buri mwaka ni biliyoni imwe y'amadolari
yego
y'amadolari 10-50% y'abantu bohereza gutunga imiryango yabo ikiri mu Rwanda iyo bishyize hamwe byose biba birenze ubu mu mwaka w'2018 byarenze biliyoni imwe y'amadolari buri mwaka ubukungu bw'u Rwanda bavuga ko ari hafi ngira ngo biliyoni niba ari sinibuka neza GDP
ni wowe zirenze gato umunani ariko baragitabiriza
kuba nubwo ibintu binagira ngo mvuge kuri icyo cyabo bayobozi bose ari Kayumba uvuga ngo afashijwe na Uganda ntabwo Kagame yaba kiri ku butegetsi Rujugira ati mfashije Kayumba ntabwo Kagame yamara amezi atandatu Mukankusi uvuga imarorerwa kuri radio muri public Rusesabagina uvuga ko afite igisirikare akagira cyati mfite igisirikare tujye kuvanaho Kagame narabibonaga hanze ahangaha n'abantu mu byukuri wakaho wagatekereje tubaratekereza ariko ugasanga bafite ikintu cy'ikizere ngo ngo buriya biriya byaba Rusesabagina ngo buriya Sankasha ngo Sankara yagiye urabizi ukuntu byabaye makuru igihe kirekire cyane hanyuma na Sankara yafatwa ugasanga abantu bameze nka ruhago bakubise icyuma umwuka wose ugashiramo ugasanga abantu bose mbese basa nk'abaguye barasa nk'abari mu kiriyo ko ifatwa rya Sankara ryerekana ko ibintu byarangiye struggle itagishobotse ko Kagame yaganje ko ibintu byose yabishoboye ukuntu umuriro wa wagurumanye bisa nkaho umuriro bawumenyemo amazi izo ngero uko ari nyinzi zitangiye kuvuga kwerekana ko ntabwo abanyarwanda babuze ubwenge ntabwo abanyarwanda babuze amikoro urumva borohereza biliyoni imwe mu Rwanda tubuye bari hanze gusa ariko no mu gihugu ari abahutu bugarijwe na Kagame ari n'abatutsi bazi ko ubu ngubu bafatiye icyuma ku majosi bose ntabwo ari uko babuze ubutunzi barabufite ntabwo ari uko abanyarwanda babuze ngo ababafashe kuko ikibazo nubwo tuvuga ngo Uganda yafashije FPL ariko byaguze ubuzima bw'abana kugeza na n'ubu ngubu FPL yananiwe kuko ntiyatinyuka kubikora ngo ishyireho n'icyo gitabo ngo twandike ngo dore abana b'abanyarwanda b'abahutu cyangwa abatutsi baguye mu rugamba rwa FPL kuva rutangiye muri 1990 kugeza muri izi ntambara zo muri Congo zose ngo bashyireho ahantu niba noneho Kagame ari n'umuntu ukunda abo bantu yita ngo ni igisirikare cye azi yashyireho n'urukuta nk'ukuntu mbibona ahangaha za Arlington Cemetery naho ngaho mu Bufaransa birahaba no mu yeye mu bihugu byose abantu barwaniye igihugu bagira ahantu babandika buri muntu wese akaba bazi niyo abo bantu ababyeyi wagenda ukabaha iryo darapo ry'u Rwanda nk'ukuntu babikora ahangaha iyo umuntu yaguye muri Iraq cyangwa se muri Afghanistan ukagenda ukajya kwa Yosefu n'umudamu we se na nyina w'umwana waguye ku rugamba ukabaha iryo darapo gusa ntubahe n'amafaranga ugashyiraho n'urwo rukuta ngo bajye bibuka bati aba bantu bose dore abaguye ku rugamba ni aba ngaba ngo ukavuga ngo Kagame akunda FPL ngo akunda abatutsi cyangwa se ngo akunda abahutu bamurwanira no ntabwo rero tubuze ibitekerezo ntabwo tubuze amikoro ntabwo tubuze ngo ibihugu bidufasha ahubwo ikintu cyo maze kubona wenda mu bitekerezo nashaka kuvuga muri rusange ariko ntushobora kurwana mu rugamba udafite igitekerezo wumvikanyeho na bagenzi bawe ngo mugikorere niba ngombwa ngo mugipfire ntushobora kurwana urugamba ngo uzarutsinde udafite organization nta muntu ku giti cye ushobora kurwana urugamba ngo urutsinde n'ugundira ubutegetsi akoresheje inkota agomba kugira abamukorera bakajya bagendana izo nkota uzamuye umutwe bakawukata ntabwo kuguma ku butegetsi bisaba organization kurwanya ubutegetsi nk'ubwa Kagame bishaka organization noneho iruta iya Kagame organization irusha iya Kagame ariko icya gatatu gikomeye cyane umuntu agomba kurwanisha ubutegetsi nk'ubwa Kagame ni ubuyobozi bufite discipline gisubiremo ubuyobozi bufite discipline iyi crise ubona dufite kuri aya magingo urabona ubu ngubu muri opposition tumeze mu byo nzi kuko hari byo umuntu yaciyemo ubu turi muri situation nk'iyo FPL yari irimo cyagiye muri 1990 ingabo z'u Rwanda zimaze kudukubita inshuro Joseph urabyibuka n'indirimbo za babihinde
yego
icyo gihe Habyarimana n'abandi bavuga ngo inkotanyi zatsinzwe urabizi n'abantu bagomba kuba baracitse intege icyo gihe Yozefu mwari hanze iyo ngiyo aba nubwo mutangire
bavuga ngo inyangarwanda bazikubise inshuro inyangarwanda niko ba Serubuga baririmbaga ba Colonel Serubuga
natwe ubwacu hageze igihe cyaho wumva reka mbaye indi anecdote uretse ko icyo gihe Kagame mu by'ukuri yahabaye umugabo bamaze kutwirukana aho ngaho ndibuka hariya za banza ari za Kiyombe bamaze kutwirukana turi aho ngaho tubongera muri ziriya ntoki hafi mu nkengero za Uganda na Rwanda hari hamwe twari turi ahamagaza aba officers bose abenshi abari hafi aho ngaho akoresha inama nko kuvuga ati kwaimo kuvuga kuko wumvaga no muri mentalite abantu ba office abo bose ubona bitegeye byara ba general bambaye amapeti warabarebaga je sinari umu officier wabonye nari nabonye yo grade kubera ko nari umuganga w'abana bakomeretse bakaduha ayo mapeti ariko numvise icyo kiganiro nanjye utari uzi ibintu bya gisirikare uretse kubisoma gusa n'iki numva uko ikiganiro kigenda numvaga aba ofisiye batsinzwe barimo kubwira Kagame akababaza ati ibintu murabibona mute ibi bintu uko byatunaniye abantu ukumva abo ofisiye abo bose ubona bigira ibihangange barayishiwe hari ijambo ryo najyaga numva muri FPR banza rikomoka mu giswa yavuga ngo barazorose ngo barazorose kandi warabarebaga benshi ku maso barazorose bakavuga ngo ntabwo dufite bakavuga intwaro tudafite za zindi zihambaye za tirare n'ibindi byose yababaza ati ese kuki abana ahantu baba bari kuki badacukura indaki handi yamye boyo abasirikare bajya muri defense bakajyamo kugira ngo imbunda kuko icyo gihe ingabo z'u Rwanda zari zaragize imana ba dodo n'abandi bagiraga batya bakanywa amawarage mu gitondo tugende tukube sasi bagahaguruka nk'abasazi abitwa bakize n'abandi bakagenda ngo bakajya gukuba amasazi bagatwara abana bagira contact y'igisirikare bakaba bakarasa abana benshi tukagenda nyine bamwe bapfuye twe twabaga dutegereje aho ngaho nk'abaganga tugategereza abakomeretse imbarwa n'imbarwa kuza kubavura kuki abantu badacukura ndaki ibyo nabyo birashaka atirare birashaka izo mbunda zihambaye ibindi byabagaho icyo gihe ni ibintu by'abantu bagenda ubwo abo bakagenda biruka ntuza nyine nta discipline bari baramenyereye ibyo bimwe byakoraga aho ngaho n'ibyo bari baravanye muri Uganda ariko abana bamara kubarasa bagasiga imirambo n'abakomeretse ku kiwanja akababaza ati kuki musiga abana ku kiwanja ibyakurikiyeho ni kuri tere yes nari mvuze ku muntu uzi kuki kuko ubundi kirazira ujyana na mugenzi wawe ubumurebera nawe kurebera ntabwo umugenzi wawe akomereka ku rugamba ngo umuteyo ahubwo warwana ibishoboka byose murimo gushaka uburyo uri butware n'uwo murambo we cyangwa se n'umuntu wakomeretse ntabwo rero period yakurikiyeho nako icyo nashaka kuvuga nuko period yakurikiyeho hafi umwaka wose burya muri 77 nta ntambara zabayeho igice kinini iyo ugiye kureba mu by'ukuri intambara zarwanywe 91 nta ntambara twarwanye na twayise yari period ya reorganization period yo kwisuganya gusubiza ubwenge ku gihe abana benshi bari baratawanyitse abenshi baguye muri parikariya nta muntu iyo mbese kugira ngo ibarura ryo kumenya abo twapfuje kuva urugamba rutangiye kugeza kuri aya magingo nigeze kunkiva hano Washington nge ntangiye gukorana na Kagame hariya nigeze kumubwira ariko kuki tutakiraho ka unit ko gutekereza mbese gukusanya amazina arandebe yo Kagame rero ibyinshi yumumenyereye umenya ibyo atakubwiye, umenya byinshi ku byo atakubwiye kurusha ibyo akubwiye. Arambwira ngo tuzaba tubireba. Natwe rero muri opposition ubu mu by'ukuri twakabaye dutekereza ngo tujya muri period ya reorganization, ariko kibaza uti se muri reorganization tuzakoremo iki? Kubera ko hari ijambo wenda nzarisubiraho mu biganiro biri imbere, Yosefu, hari ijambo muri mu bucuruzi muri business mu Cyongereza ikintu bita business model. Sinzi uko nagisobanura mu Kinyarwanda, sinzi uko mu Gifaransa mu gisobanura, ariko reka nkubwire icyo mvuga hanyuma urebe niba hari amagambo agisobanura mu Gifaransa. Buri business yose ibayeho iba igomba kuba ifite business model. Tuvuge niba ari McDonald's, hahandi tujya kugura biriya bintu bya McDonald's n'amafiriti, business model yayo ni ukuvuga ngo uzagurisha ikintu amadolari ane, ariko hari benshi za miliyoni na za miliyoni zizaza kukigura kubera igiciro gitoya. Iyo ni business model. Ari kuri muri indi restora iba mu hoteli nka ziriya zikomeye nka za Ritz Carlton cyangwa se amahoteli ya amarestora ahambaye, business model yabo bakubwira ngo nujya kurya nuza akanyama gatoya n'uturayi bashyizeho duto, maze bagashyiraho n'uturabyo n'iki byose n'ikanya wenda zifite izahabu, bakakubwira ngo isahani ni amadolari wenda. Uracyanyumva?
Ndakumva neza. Ni modele commercial bundi, ni byo kuri nka umwihariko w'ubucuruzi bw'umuntu yavuga.
Urumva rero muriyo muri uko kwisuganya no kongera kwibaza bundi bushya, kuko za business model u Rwanda rumaranye imyaka kuva ibyo abami bari barubakiyeho imyaka hafi magana n'amagana, iyo business model byaje gusanga ko itagishobotse birahomba muri 59, ye abakayibanda irahomba muri 73, iya Habyarimana irahomba muri 94, iyi ya FPDMI bubakiyeho urabona nayo rwose mu by'ukuri yarahombye, ariko ahubwo ntabwo irabona abandi bashobora kubaka indi business model irushije iyo ngiyo, kugira ngo noneho izubake ikintu Abanyarwanda abenshi bashobora kwiyumvamo, bashobora kubona ko kigiriye akamaro abana babo n'abuzukuru babo. Iyo business model rero ntabwo iragaragarira Abanyarwanda ngo bayumve bayemere babe banayipfira bibaye ngombwa. Icyo kintu rero twari kuvuga gusa ngo ni reorganization, kuko situation yo turimo mu by'ukuri ntabwo ari nziza na gato. Uzabeshya Abanyarwanda ibindi azaba afite ibyo agambirije nyine nka ba Kagame, ariko abantu bagomba kwitekerezaho bakayumvikanaho bakayibwira Abanyarwanda bakemera bakaba bayikurikira bakayipfira, nk'uko abantu bariho babona muri Sudan uko n'abantu biyemeje kuvuga bati ibi ntabwo tukibishaka, cyangwa se uko muri Algeria babivuze bati ntabwo ibi ngibi tukibishaka. Baracyari muri iyo nzira, ntibaratsinda kuko system ishobora guhindura umuntu uyiri ku isonga, nibyo Abanyarwanda bita guhindura imirishyo, ariko system ikagumaho, kuko urabona muri Sudan baracyahanyanyaza, muri Algeria system iracyahanyanyaza. Ibyo ngibyo rero tugomba kubitekerezaho, ubwo nibyo tuzakomeza gukurikirana mu biganiro bitaha, muri ibyo biganiro umunani, iyo business model kuyitekerezaho, ariko no kurushaho gutekereza ngo ese abantu bazagera kuri ibyo bitekerezo bishingiye kuri iyo byamamaza kandi bishyira mu bikorwa iyo business, dute ibyo bitekerezo organization. Iyo dukeneye ese abantu bagomba kwisuganya bate? Icya gatatu ariko gutekereza kuri icyo kintu cy'ubuyobozi na discipline, kuko nta kintu na kimwe mu buzima no mu mago yacu no mu kurera abana na n'ibyo n'ibigo tugenda dukorera na za iby'imirimo dushakamo nta kintu kishobora kugira umusaruro ngo kigire uburumbuke ngo kigire kuramba kitarimo discipline. Nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho Joseph.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Théogène kurangiza uteguza abakunzi ba Radio Shakwe, abakunzi b'ibiganiro byawe, uko biriya munani biza duteganya bizakorwa kuri icyo kibazo cyane cyane urangirijeho cya business model, ni ukuvuga modele economique, uburyo buri kigo cyangwa se buri gihugu umuntu yavuga bukora ibikorwa byose by'ubukungu bizabigeza ku mibereho ku ntego biba byihaye. Futire mwarimu duteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Théogène Rudasingwa, umaze umwanya munini tubimushimire, umaze umwanya munini asubiza iriya discours y'ubwishongozi yari kurimo n'ubwoba ya Paul Kagame, discours aherutse gukorera mu karere ka Burera hari ejo bundi ku itariki ya munani, ejo bundi kwa gatatu rwose, ejo bundi buriya ku itariki ya munani Gicurasi 2019, aho yari atangiriye urugendo muri karere akarere k'Amajyaruguru, urugendo rw'iminsi itatu azakomeza no mu karere ko k'Iburengerazuba. Shuti rero naho ubutaha mugire weekend nziza.
ntanuzabikora.